Yo, Kanyaji.
Nambi.
Napigi wapa na dini yako. Shina kipika.
Sunajua madini mbwana.
Utapika, muta.
Nipe tu.
Moda. Hi, baby. I've been waiting for you all day. Where you at? I
hope they miss Muda. Nizilema beating, copyright eating. Paka sasa na catch Uber. Na kuja ondo wa shaka unachotaka utapata siyo moja. Najua vilo meningoja ushachanga maisie na vioja.
Hey baby, nimetiltu kwa sofa nikimedi. Na vitu na medi nivenye nimekudedi. Leo kwanza, I was thinking nikuangushe mzige ukifika. Nika change mind yota simu ukushika. Ukajua ile food nimepika. Ineza kuwapua kama uneza harakisha.
Kwa tarifa yako, leo stack soda. Uko fresh na ushaoga. Stack sugar zako, mwambie Sara. Leo kuwa stack soga. Story, sorry, today's my day. So no complain, mina toa order. Ipaki poda, nena kika, leo itanoga.
Sijui ni kuvalieje, sio rinda, sio shati au ndege. Na nomba ujepeke yako, speni zile vako za kukuja na kirende. Wenzako nahisi na nyege, najuliza sana si kupendo iweje. Come, ikule, imeze, kikubamba sana we ifunge na uibebe.
Pia mimi nimemizile kuchikuchi like this. Ulifanya juzi, miss unaujuzi. Huwa napata piece, tukichuna mbuzi. Na kuruka mbizi, pale kwa jacuzzi. Ulinipa yote, tukicheza yope. Ukilia, bah, bah, kama bayani. I give you like, ta, ta.
Baby na come, baby na come. Baby na come, yeah. Baby na come, check it. Usi jam, I'll make sure utakuwa numb, yeah. Baby uta come, utasikia your tam tam, check it. Baby na come.
Clock is ticking. Fika hapa kaushavu hadi mshipi. Niko hapa single and sitting. So tonight we don't call this cheating. I promise you uliona kafiti. Marashi na nukia pipi. I'm serving you thighs and titties. Girl is on fire looking goddamn pretty.
I like when you bring the gangster shit. Mdavida huwa ni shida. You get wet not dry. Love you get high car. Umevuta wida. Easy kawaida. Mix the R&B blues, the king of Giza. Lava, chiva, no more diva. I ain't a deceiver, madam receiver.
Where are you now? Fika mapema usipate chakula nbaridi mepoa. I do believe unanyelewa poa. Nkisikia unabisha nasikia tu kuloa. Lewe ndio wangu mpoa. Please, come in, staki kutoa. Unabamba tu hata ukikohoa. Na kau kona mimi, jua wusha toboa.
You give me no choice, na kuja na come. Na come, na come, na kuji ya utam. Say no more, na kuji ya zam. I used to be a player, so na kuji ya game.
Baby na come, baby na come. Baby na come, yeah. Baby na come, check it. Usi jam, I'll make sure utakuwa numb, yeah. Baby uta come, utasikia your tam tam, check it.
Hey you babe, ambia jirani wajipange na necessary noise. Yo nataka kutoa, nataka toa unnecessary voices.